Ogasubwa, ganona agafurumira mu popula da mawulire, wano mu program olutindo The Bridge. Gabatu usibwaku, St. Paul SS na Soti, Eiganga, kilomita 10 ku lugudo lwe Eiganga, okwire kaliro. Okotaku na ife, ababayusa produce millers, abakulira kaunga, akabayusa maize flour, ngakano solo kafuna mu bipimo byona byona. Kalunje, kayo yote, kali ku mutindo gwansi yona yona. Atenga kaka kasibwa, nekitongole cha UNBS. Bagani wa bira, St. Ma Road, mchimuke che Kampala.
Mpao dachika ne mweyise kusabireze nchona ko rwalero mwasuze mutyano banafe oli kuchenda kaumuza mukaga busogwa nfama akadde kanu ka bifurumide mpapula za maulire okubajukiza amwe nakuzo mwezi 19 mwezi gwa 8 mwaka 2025 nze Ivan Dwega musajja tagererwa nzalo abasajja nsolo ezimuzirya zinne wazo banafe bavudde mukirize nze ntandikirawo Bukedde, Daily Monitor, ne The New Vision, ebifulumye kyonna ku olwaleero, mbina bindi mu ttaano, omugenya Jane Saulie tosooka kumugaya. Kakati nonja zikaga tawulira vumbe, ngamba amatu, we tunaavira wano, ng'olina by'oggyemu anti awagwe ku, tewabulwa bulondererwa. Bannaffe bangi, abanteekamu ensimbi akadde kano, omuli ababbayosa Green Mirrors, abakola akawunga kabbayosa maize flour, okoteekako St. Paul SS na Soti, bebateekamu ensimbi. Abangi barungi kuli barungi ku mirimu naye mukulya babi nebo basalo bantekemu ensimbi buli kimu kitambulire ddala bulungi mukkirize ntandike ne bukedde afulumye ekyonaku olwaleero anti ekikwanguyira naawe okyanguyira empogola we yasiza osusiza bukedde agambye tikooti ekkiriza abasajja okunoba gwe mutwe gwabugirizza wano ku mugguukiriro n'agamba ti ebintu by'okoze nga munno anobye temusobola kubigabana Kooti yeganyo kendeza kubukwa kulizo wokuwa ukana, bionabili wano, mbukede, afurumere ero. Kumukogu okubiri, bukede amauli lago, agazemu, nagama antikooti, ekiriza basajji okunoba. Kooti etawula, ensonga za semateke wadda basajji betu, okunoba makasenge mbele basukako, ngabalinda kooti okusala wecho kusatulula, obufumbo bwabwe. Bibi no wano. Government eyogedde ku bbayi y'emmwanyi etandise okukka era ng'ebbeeyi eno ezze egwa buli olukya. Omuko gwa ssanyu leero bakuleetedde Afrigo Band eraze feesi empya bakwolesa abayimbi baabano bali mu kulya mu ndago aba Afrigo abadigize nabo basanyufu bya kitalo. Akatabo ka Bukedde kawandiise ku babbi abakwatiddwa bano babadde bapangisa baddereeva ne babatta. Bakuwolise John Bosco Semakula, omu kubakali butemu na abala babano. Baba kutere dombi fwananyi kuliko Julia Serunjoji, Elifazi Nkubi ne Medi Chigozi. N'omulala ye Arnold Rubega abakwatiddwa. Kigambibwa twadde bapangisanga baddereeva ne batirimbula. Babano wano. Minisitule etongozza wiiki y'okuyonsa abaana. Bisange Mbukedde, Robert Kyagulanyi, Sentamu ne Norbert Mao. Babano Bukedde gamba nti bajje empapula okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bagamba nti zinadde okunywa. Kakati ne bawandika ku Donald Trump ayagala Putin wa Ukraine basinkane nsonga ki biri Bukedde afulumye olwaleero. Akatabo ka Bukedde kawandiise ku mugenzi Toofiri Malo okweza. Mbo bakabaka bwa Buganda n'Ekereziya batendereza omugenzi Toofiri Malo okweza olw'ebirungi Katonda byamukozesezza mu myaka 96 gy'amaze ku nsi. Ono naye yagenze dda abangi gye batambuliza emigongo ng'obwato. Akulira abasawo ba poliisi awadde obujulizi mu musango gwa Katanga bisange mu Bukedde. Bukedde akwolesa minisita asimye pulezidenti olw'okwagala Buganda. Ministani ye Mayanja omubezi w'ebyettaka ne bawandiika omusirikale alajana lwa bloka wa ttaka ali mu kutwala ekibanja kye biri eri bitundu by'endejje ku njego yego za Kampala. Kakati omuko gwa ssenga leero bakuleetedde bagambi nti awatali ssente tewali laavu kibuuzo ne bagamba nti kituufu ssente ewambye era kibuuzo era Bukedde ku muko gwa ssenga n'abuuza nti laavu yannamaddala ekyaliyo. Bibi no wano ne bawandiika ku obwagazi bwa ssente lwe buwambalaavu eyannamaddala. Ne bagamba nti omukyala omutuufu mu kitanda yandibadde atya ensonga wazinda bakumi nambirira Bukedde azikuteereddewo mu katabo akafulumya ekyonnaku olwaleero. Omuzungu anjiridde paawundi mbushalo nina atabuka mbozi zizino ezaba agarana. Kakati nununa wandi kumuchara mwela likirivu agambi. Mbubawe taba naravu misana atechiro na atama bugo. Bibi no. Bili mbuke dafuru mirelo agafa kubiduka. Bawandi senda bili ya steering pampu enai kwangu izango uvuga. Ebie mizanyo na mauli ya maramanji. Mbuke de akulete de gali muno tomoni nowe mindi asena. Bagamba nti agaire ekitono agwa kiserebetu mbuke dafulumi ekyona ku olwaleero sigenda kumusu saawaawo naye akatabaako naddala omuko gwa ssenga mukkirize nguweerezeeko mukwano gwange lutaaya ennamenya n'ekisiba wali ayagala nnyo akatabo ka ssenga ako. Kakati akataba kandi mutano sikalala. Kakano ka The New Vision. Neka nsoke mbaba gulizeko. Tia kazanyo kafaka Radio Bingo. Ensimbi obukadde bubiri buli wano. Bufatulo. Kakati, gwe agenda okuzanya akazanyo kafaka Radio Bingo. Oine mikisa, chikumi kuchikumi, ejo kuangula kunsimbi zino obukaddo bubiri. Kakati choino kola, nyiga star, biri, munana, emusta mkaga ash. Onyiga star, biri, munana, emusta mkaga ash, teka mpini ya Airtel, oba MTN Mobile Money. Oja kuwa ingide buterevu, akazanyo kafaka Radio Bingo. Tuine nsimbi obukadde bubiri, mwetu gendo okugaba, musa weno mwendi. Ereble eda chikawazinda bazirengana mutanu, echuma chuandule nsimbi. Olaba, bofu wangu la kusente. Nota andiko okuseka, chino chibagambe chimwegeru, engala bicheseka n'emiti mukamua, anti ngolimwe jamba. The New Vision afurumirero mukute bukorokoro ne muweleza ko mukwano gwange Pastor Andrew Muwanguzi anonya baka wa parliament bitundu bya Bugabula South eyo. Andrew Muwanguzi munachibina chi NUP webale kuberanga otumbudde akadde kano bagambi nti koti ine iko ebiragire ebipya byayisiza ku kunoba oba okwawukana mu bafumbo gwe muko buga The New Vision ge mawulire gakulembeza ku muko ogukulembedde oba ogusooka. Akatabu ka The New Vision kumukogo gw'okubiri kawandise ku Prezem 7 mbuuno ayingidde mu nsonga z'abalango bagamba tibaludde okufuna ensimbi zaabwe ez'okubalira ente ze byafiirwa mu lutalo. President yagambye tikabiyingiddemu buli kimu kyakuggwa biri ku mukogo gw'akubiri. Omukogo gw'okusatu ne bawandika ku nteekateeka gavumenti gyebaze kaakati. Mbuka kakati omuntu okusaba omulimu gavumenti mujja kukozesanga nkola ya mutimbagano, interview, ozikolera ku mutimbagano, bino ebyokugenda mu kakiiko ka Service Commission, mbolabikeko ng'omuntu babiweze. Bibino, biri ku mukogo gwa kusatu, The New Vision afulumirero. Akatabo kano, kawandise ku nsonga, ez'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, engeje zeeraliikirizzaamu abalimi okwetoola eggwanga. Bangi ku bo balima nga banaasuubira enkubo ya kutonnya ate bwe batyo omusana ppereketya ne gwememula gye biggweera nga bafiiriddemu abo bukumbu nkuyige ku gye anti ng'ennimiro zaabwe n'ebirime byonna byonoonese. Ne bagamba nti nga twolekera akaluuko omwaka 2026 ensonga y'okufukirira ebirime yandibadde eteekebwa ku mwanjo nnyo. Bibino biri mu The New Vision afulumirero. Akachiko kano ka tribunal akatekebwa okugonjola emiroboli emirerembe okuteekako n'emisango egyava mu kamifu k'ekibiina kyNRM. Kagambye nti wagenda kuddibwamu okulonda okwakamyufu entunga munenna mayingo. Ensonga ezo zizino zirimu The New Vision olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Norbert Mao bajjeeyo fomu ez'okuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Ensonga eza kkooti okusala goye ku nsonga z'abafumbo okwawukana bibino babitadde ku mukogo gw'omunaana. Ne bagamba nti ekyokuzzaayo ebintu bye watwala ng'oyanjula tekiri mateeka. Gwe yatwala ye maali mu kwanjula kakali no tokkirizwa genda kugibanjayo tekiri mateeka ate kirina n'engeri mbu gye kyongera okuttatta n'ekitiibwa ky'omuntu oba eky'obuntu. Ne bagamba wano mukakati ezimu ku nkyukakyuka kkooti zeereese abakyala n'abaami muli ku mwenkanonkano bwe mba mwawukana teriggamba nti nze ndi mukyala ntwala kino n'omwami kakati naye aliko by'atwala ssebo bwe musalawo okwawukana ono bw'atwala ekikopo nga n'ono atwala si bye bino nti nze ndi mukyala musajja ate nti nze ndi mukyala mukakati ebyokwawukana kyekyo mugabana kyenkanyi buli omu n'akwata erirye. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wuno wano ayogedde ku nsonga z'omuwala gwe Nakivubo nti yakkiriza omugagga Ham ogukulaakulanya ng'aguzimbako ebizimbe. ensonga za kasita ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga olutalo mbukulembeze buli olukya lwongera okulanda lufuuse namulanda nga mabiri gambwa Thaddeus Musoke eyabadde akulya ekibiina kye kasita gwe baagobye alemedde mu ofiisi agambye nti ntayi kikafuwa okumusiguukulula wuno wano alemeddeyo bisange mu The New Vision amabaluwa gammwe mwegali ndaba wano mire babiri balanda aliko byawandiise mu katabo ka The New Vision ebyemizannyo Uganda Cranes yiina bazannyi basanyufu bakira akimezezza okwenjala abeera mu mbeera b'esiko zenna awuuta bameze South Africa era mu kiseera kino essanyu lye balina likira ery'omu kiwagonja amataba gasazeeko ebitundu by'embaali ebintu ebiwerako byonooneddwa eriyo n'abaafiiridde mataba gano byonna biri mu katabo aka The New Vision afulumye leero lwaki temukkiriza The New Vision abaffe mufundiikirira awo anti munnanga abakulu n'abakulu tebaleekaana singa Namasole ayitiriza mulere akataba akandi mu ttaano si kalala kaakano wano ka The Daily Monitor ne kankutegeeze nti akuwa okuwaaga akuwa kulya bannaffe ababbayosa Green Mirrors abakola akawunga kabbayosa meezi fula be banteekamu ensimbi kale nno nange kankubagulizeeko nti akawunga kabbayosa meezi fula kali ku mutindo gwa nsi yonna ky'ova olaba nti amawanga g'ebweru bakayaayaanira ekitongole ekikola ku nsonga z'omutindo mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards kyakakooneramu nekigamba nti bayosa meezi fula ke kawunga kaakati akasinga okubeera ku mutindo wano mu ggwanga Uganda bw'oba oyina essomero oyagala kuliisa baana mbayosa meezi fula naawe ayina abaana abangi oba abantu abangi bewandyagadde okugulira ku mmere bagulira akawunga akabbayosa meezi fula kaakati gwe omusuubuzi ayagala okumaza amangu bayosa meezi fula buli omu gw'ayaayaanira naawe ow'ewaka ayagala okulya akawunga ak'omutindo bw'ogenda ku dduuka mugambe nti nsendera kali akabbayosa mwana gwe ojja kulya emmere eyabbayosa meezi fula osigale nga weenuguuna essomero eddungi gy'olina okutwala omwana bayita St. PSS Nassuuti lisangibwa Nassuuti awo kilomita nga ziizo ku luguudo oluveyiga ng'okudda ekaliro eby'essomero lino nze munnayisira kubyogerako nnyo byeyogerera linda bigezo okudda ebyakamalirizo olaba abaana bwe bayitira waggulu abasomesa baakenkuka mu kalikyulamu empya buli ekyeragisa omwana okusoma obulungi St. PSS Nassuuti Daily Monitor afulumye leero lwaki temukkiriza mu batuuseeko naye akatabo kano kankaweerezeeko Honorable Paul Mwiru ate naye aŋŋambye nti nga bwe kali nkakwate bukolokolo nkaweereza abantu mu jjinja Southern Division East Constituency Mwiru mwali atambula mpola mpola mugenda mwogera mubuulira ebizibu kino nakiri ye musajja ow'embala omukulembeze ayina embavu si waakugezesebwa omusajja ono yaliyoko mu paalamenti ne mulaba bye yakola kaakali nno singa siba n'abakyangakyanga akalulu onobwo Mwiru era singa yali mu lukiiko oluko olw'eggwanga era nabwe kityo ne ku mulundi guno azze gawanye asaze waakomewo akiikira ekitundu kino mu lukiiko oluko olw'eggwanga kale nno mumulabirenga ddala nga mwesigama ku ebyo bye yabakolerako nga mukiise mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda Daily Monitor wuno agambye nti ab'ekisaasi baasuze babinuka masejjere essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente Uganda Cranes yasuze ekyakyankya ate aba Bafana Bafana South Africa bo baasuze maziga na biwoobe ne bakwolese engeri Uganda Cranes gye yayiseemu okwesoga empaka eza quarter finals wali mu mpaka zino eza kyani ensonga ez'etteeka ery'obufumbo n'okwawukana ne bagamba wano nti kaakati ebintu by'okwawula abafumbo tebirina kujja buzzi bityo kkooti egambye nti erina okubeera ng'ekaluubirizaamu katono ne bagamba wano nti kaakati abasajja be basinze okufuna mu nsalawo ya kkooti luli abakyala badde babatiitiibya nnyo ne kaakati nno okusinza ku nsalawo ya kkooti abasajja nabo baakugabaniranga ddala ekiwera mwana wattu tebikyaliko mukyala na musajja bwe bukyera bwe bukya ne weeno byanobya olwo nno omusajja akututteko ebintu byonna biibino biri mu Daily Monitor afulume leero amataba gasse basatu abawerako baba no wano basenguddwa mu bitundu by'embaale Daily Monitor awandiise ku nteekateeka ya Ssebaggala Ali Haji Nassa gye yaleeta mu mwaka gwa 2007 ku mwala gwe Nakivubo mbu kaakati mu kiseera kino omugagga Ham gy'atambulirako Mole Katanga wuno wano Mbu yaina ebiwundu byali agezaako okubeera nga yeerwanako poliisi etegeezezza kkooti. Akatabo ka Daily Monitor ne kagamba nti poliisi erika obukadde 9 zeetaasizza mu bano abafere abatera okufera mu golodi. Bebino, Norbert Mao ne Bobi Wine bajje empapula baagala kuvuganya President Museveni ku ntebe y'obwa president mu kalulu akajja. NRM Tribunal eragidde okulondwa kuddibwemu mu bifo 3 wa Ntunga mu municipality na Mayingo ne Buyende. Kakati omubaka Kagabo eyali ow'ekibiina kya NRM kya NUP n'amala n'akyuka n'ayingira ekibiina kya NRM n'agenda mu kalulu ne kamukuba kya bugazi n'enkoona n'enywa gye buvuddeko yalangirira mbutagenda kuddamu kwesimbawo ke bamumeza akamyufu abivuddemu. Kakati ate y'omuntu uno yeekyusiriza mu kiti ng'embazi n'agamba nti akomawo okuvuganya ku bwannamunigina. Ensonga ezo ziri mu Daily Monitor afulumye leero. Abalimi b'ebikajjo mu bitundu by'e Bunyoro ne Tooro boogedde ku kiragiro kya president kye yakola gye buvuddeko. President Museveni ng'ali mu bitundu by'ekitiyerera yalagira kampuni za sukaali okulekera awo okusalanga abalimi b'ebikajjo ensimbi mu zabisubi. Kakati abalimi b'ebikajjo bwe basanyukidde ekiragiro kino, gavumenti yeewozezzaako ku ky'okubeega bannayuganda biri wano waliwo omwana mulenzi wa myaka 14 bakuwolesa obugubi bwayitamu okulabirira famire okuli maama w'omulema ne banne abalala. Bibino wano Daily Monitor awandiise mangi, mulimu n'akatabo ka Rainbow kano kawandiika ku baana abato ensonga z'abaana. Mweziri muno mu katabo ka Daily Monitor bawandiise ku kookolo w'emimiro mu lwaki akyase ensangi zino bisange mu Monitor afulumye leero. Kakati wano bawolese gavument eyimirizza eky'okusindiikiriza ab'ebibanja abasukka mu 8 mu bitundu by'e Luweero n'ebyemizannyo onaabiraba mu katabo aka Monitor afulumye enkyonaku olwaleero. Abaffe mbiro ntono zikira eko okwekweka ate amazzi amasabe tegamala nnyonta. N'olw'ensonga eyo gwe alina by'okyaga okunnyonnyoka kwata mukawali gojjeyo ejjamba ogenda ogula Daily Monitor Bukedde oba The New Vision okusinziira ku by'owuliddeko. Wadde ng'ennyonjo entono ekyamya ekinsuti mukkirize nfundiikirira awo n'ennyongera okubakubiriza nti akazannyo kaffe kano ke twakazaako aka ssebuwomi bwa nswa Natali ya mutima ya guliromu, ngamba aka Radio Bingo, bera ngo ketabamu, ngonyiga star, biri, munana, emusta mukaga ash, ojja kuba, ofuno mukisa, ogwo kubera ngo olya ku nsimbi ze tugaba, obukadde obiri mu programu eno. Atachiri atachimanya buwomi, abalidde ku nsimbi zino, nejebuli eno, bacha agenda maso n'okuzannya. Nze Ivan Dwega Musajja, tegererwa nzaalo, mbagaliza amachama runji.
Gabaira gomu mpapula wano mu programu olutindo The Bridge gakutosibu waku Senpo SS na Soti Eiganga kilomita 10 ku Rudolf Eiganga okwire kaliro balina abasomesa batende kabalina experience mu busomesa balina classes ni lab edo mulembe ate dormitories daiwe eri abana bawala na balenza abasulayo da mulembe okwandisa abana kuva mu senior 1 paka senior 6 eri aba arts ni sciences kwatolera okumana ebisinga okubira head teacher ku note musambi 5 ndala 5222 is at note is at 2 oba ku note musambi 82 5222 is at note is at 2 Kota kunaba
Aba Bayusa Produce Millers Aba kulira kaunga Aka Bayusa Maize Flour Nga kanosolo kafunamu vipimo vyona vyona Kalunje Kayo yote Kari kumutindo kwasi yona yona Atenga kaka kasibuwa Nechitongo lecha UNBS Aba Bayusa Produce Millers Bagani wabira Sentima Road Muchimu geche Kampala Iwaye ndo kubukinga Oboka kutusakwa uwoli Kuba kusira msambu 0 ibiri Itanu 0 itanu Ndala itanu itanu Oba kusira msambu mnana itanu Ndala muenda ina Ina mnana itanu
Ministry ey'ebyobulamu n'ebitongole ebindi bwe bagemaganya ensonga eno bali kola okunnonereza kwebeese Uganda Population Based HIV Impact Assessment oba UFIA 2025 Survey okuva mu mwezi gw'omusanvu okutuuka mu mwezi ogw'omwenda. Okunnonereza kuno bakutegeike nga bendo otegeera enkyukakyuka program edirwanisa sirimu debulese n'okutegeera engeri ebirwairenga puleesa, sukaali n'omugeedo webikosa abantu. Mu kunnonereza kwa kwa yufia 2025 aba amina bachala bona bona okuva mu nnumba edina abadirondeibwa baida kukebesebwa akauka ka sirimu ngabuli echiva mukunoleza kuno chida kusigalanga chachama wona bolondeibwa okweta ba mukunoleza kuno tusava okwetanire era oilemu ebibuzo byona byona mu butufu okumanya bisingawo kubira ministry eyo byobulamu kulaini yabwe yo bwerereno 0800 00 mukaga. Obuba kabuno buletebwa ministry eyobyobulamu nga buwagira US President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ngebita mu kitongole kya US Centers for Disease Control and Prevention CDC.
Asu and Akram Motor Services. Nabe guri lerina. Mukutuna no kugula mamotoka. Amataka. Nebi kado. Edaba pangisa mamotoka manene. Kuota na matono. Bakolani kuyo na ekiliyalins and transfers. Kofises deibwe. Eidinda. Bagane. Pumwire. Na waguma e. Utagaya. Ewa kirunda badiru. Ate Kampala. Bagane. Katoke nasana. Okumpi ni polisi. O baba kubile kuku. Siro musamfu zire ina. Ndala muka gaibiri. Musamfu zire ina. Oba siro musamfu itanu ndala. Musamfu itanu musamfu. Itanu muka gaibiri. Nive inaba Asu and Akram Motor Services. Services.
Right for music in us to Augusto come pyramid my channel. They collected day. Top can they get the whip on?
Golova, golova, don't worry ku. Ayo mvuga mpola mpola.
Yee, ngaje tuli kuja walatu.
Tunatukali. Wetunatukira, wetunatukira. Iwe twaidinga bonsunde ino. Ebyenda munda binuma.
Okalinga kuona.
Mwana iwe bikalemye.
Ato womusawo je nakutwalanga.
Oyo yale mwa.
Kale singa wejire wa Dr. Haji Sekide je nakukobanga. Singa wawonaira. Boje wa Dr. Haji Rashid Sekide. Mu ayenti habo medicine tosobola kusigalanga bojire. Kuvaye kafolo yakuguka mukwida. No, but it's a way of cholera. We done a vendor at the Mulos at Dalema. Omri cancer, pressure, sukari, alusazi, sicko cells in a dindi. Ayanti Habo Medicine, Bagani Mokon, Kurugo, Jevogere. Ate dinda, Doctor Haji Rashid is a kid. I done a very comely road, Dimakovida, Ekayunga Kumiembe, Gawakavako Katunoko Asadi Petro Station, Eranga Waba, Wemino Divido, Kambuli Mwenzi, Mokovidako, Zero Samvita Nuviri, Chenda Naina, Nkaga, Atanu Naisato, Oba, Zero Samvo Samviri, Chenda Nam Samvo, Ikumina Mwenda. Agri na itano. Mwana mkuru, owa Holy Cross Parish Bugembe, Reverend Father Francis Mukasa, ayeta abantu bakatonda mwena mwena, muluku nganu oluwa mwaka, olutumibwa 2025 conference, olujo kuba, Holy Cross Parish Bugembe, okuva nga abina musanfu, paka nga asafu na lala, omwezi guno guo mnana, kumula mwogu koba, njababe siga musengwa, baliziwa muamani, echiri muisaya, ensule yana, akaniri akama kumia asafu nendala, kala abantu bakatonda, mwena mwena mwanirizibwa, erango musomesi wa mkuru, ni Faza Ronald Chambade, okuva mu Kampala Archdiocese, Faza Anthony Chizito, okuva mu Lugazi Diocese, omwana wa Maria, Bale Samuel, okuva ku Radio Maria, n'omuweereza wa Katonda, Mukyala Mayanja Margaret, okuva mu Kalango, Muide Twege, ebikulu bya Katonda, Mukama abawo omukisa.
Gawala, Nesikoda Starling Seeds, Ngabano, Varinemboka, King F1, Egeda, Atenga Tikuwa Cheya, Enana Lisa F1, Enebala, Yagumira Chuotokwa, Atenga Yamubiri Mugumu, Baba Nenana, Prosper F1, Enebala, Atenga, Egumira Ndwaide Donadona, Okokuota, Watermelon Yatendo F1, Egede Ino, Atenge Womera Irala, Nesikodino, Odaka Nabri Mudukiri Tunde Yobulibi, Okweto Lewanga Yonaliona, Tina Chindi, Baga Nekofis Daiwenku Webseka, Obama Kubiraku, Kusilam Sam.
Mwenda, Ibirina Zero, Musambu Zero Mukaga, Oba, Zero Musambitanu Musambu, Musambu Zero Ibiri, Isatuina Ina, Nibanaife, Aba Starling Seeds, Aba Idio Kugaiga Waza.
Omutwe gukuluma, musujja oba maguru giga kuluma. Owulira omuliro mu mubiri gonga weba sejiro, oba nyingu zezikuluma. Nyweddagala lya Chocomel liongera amaanyi mu baserikale b'omubiri gwo, balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority, amwetaaze musange mu famasi ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna. Ate gwe waluma amannyo ng'oliisa ludda lumo, bussaayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala amannyo agaago oba agalimu ebituli, ebibu n'ebiruma nga bw'osenya bivaamu olusaayisaayi oba okuwunya akamwa, senyesa nana habu mouthwash tojja kwejjusa. Era weewala abafeere tebakuguza kkapa mu kkutiya ng'okayita akamyu. Kakasa nti ogula nana tebakuguza ekifaanana nana. Eddagala Chocomel habu medicine ne nana habu mouthwash lyonna lyakakasibwa National Drug Authority, era esanga mu zifamasi ne mu maduka gonna agatunda eddagala wano mu ggwanga.
Mwana mwana mwe bali kuyida. Tuje kuogera ku bintu bisatu eby'omugaso: omuli otereka amaadi obulungi, okukozesa obulungi emigwano, n'okunaaba mu ngalo. Bino bikuuma amaka gaife nga mala mu bulungi, n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano. Bangi ku ife amaadi tugatoola ku nayikonto oba munanda. Aye ki ekibaawo bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu?
Ebiwuuka n'enfuufu biyingira n'amaadi gayinza otulwasa.
Bwe kiri, mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku. Kozesanga ekikopo ekiri ku omukonda ng'oliise na mu maadi, so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu. Buti katwogere ku migwano, n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe?
Obukyafu bujja mu maadi ge tunwa.
Kituufu. N'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera, ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe, bona busuule mu mugwano ate obuyikeku. Ekisembayo, engalo enondo ditaasa obulamu. Naabanga mu ngalo ng'oviira emiyandu, ng'okaali kulya, ne bw'omala okugema mu bukyafu. Bwe tutereka amaadi obulungi, twakozesa emigwano, twaniikira okunaaba mu ngalo, twidaatangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire. Obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government, nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Pakagwa enaku daife eda Integrated Child Health Days. Dinaime dino nenaku eda tongezebwe kitongole ekyebyobulamu okwongera mu amaani mu kukinga endwaire ediwota abato nga olunkusense, walugono n'edindi, ng'ate ku mukuzi guno n'omusudde ogw'ensiri gujja kukingibwa. Weda kubaawo okukinga kokolo w'omuna gw'anabaana mu bawala ab'emyaka 10 lulalama mu bakyala abali mu myaka egizaala n'ebindi kama. Obuweereza buno bubaawo buli mwaka mu mwezi ogw'okuna n'ogw'ekumi.
Obulazi obukinga bwonabwona bulungi, bukola ino era bwa bwereere. Abazaire nimwe mwenamwe n'abakuuma abaana, musabibwa okutwala abaana okuva ku oyo eyankazaalibwa paka kuwa emyaka 14 mu malwaliro ne mu bifo ebyatongozebwa ku byalo. Bafuna obwidandabi buno, mwidukire okwongera okutwalanga abaana okukinga ngibwa wairengo gwokuna waireku.
Obubaka buno bukutuusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ky'ebyobulamu ni Path.
Abajeka Poultry Farm abagandi bwe kamuli ebukwenge ni mwa kamuli Girls Primary School bakuleteire kirunge ekyomu nimiro echa jeka na cho organic fertilizer. Omulimi wa duma, enana, cabbage, olima maido oba bidandali, wefunire ekiji musa kino anti bachiku parkingira mu buzito obusobokera ilalo obulungi baina kila 50 ne kila 25 tiwetaga kutaka kuchinji kuchikolo chagale ku matuliro gaifa agenda ulo wano mu kibuga ekye idinda twagandibwa ku Iganga Road oba ku farm ya ife kamuli ebukwenge enyuma ka Girls Primary School. Nimu abe mkono chiriyo, e Kampala, e Iganga, nebi tundubyo na byona mu Uganda. Butu osoba na nukukwa la oda, ngoku wa kunamba daife dhama simu, ku 0720, nsambu, nkagana munana, ana, oba ku 0752, asatu na isatu, 09, chinana na andala. Jeka nacho organic fertilizer.
Tunonereza ensonga okuva yeetandikira paka yebiweera wano mu program olutindo
Dabridge.
Kale Lutindo Dabridge. Mkagwa alituuliza wali kubaku. Tusima kase rakotu waire. Erako jamaiso kubango ulisa radio eno. Tusinzira wanoku radio Busoganu weri. Plot 1. Tuliku school lane. Plot 1 school lane. Mchibu eche idinda. Kulugudu lwambuka ku Jinja Senior Secondary School. Opposite Jinja School of Nansingi. Wanowe tuliwe eno. Mnange idatu waye. Idatu kole business. Tumbula business yo. Kupira abantu chokola kwa nechechi joku obusobozi na maani okola ebienda ulo mkagwa alitu ulitiza kumwegu abusoga zana abusoga and radio bingo ngoniga star ibidi mnana ndala star mkaga hash ku MTN wako Airtel onigo keta mpini kodi onigo ke autangaze mixaji joku angula kasente wano aka abusoga and radio bingo ngoniga star ibidi mnana ndala star mkaga hash nigo keta mpini kodi yo ku Airtel wako MTN otangaze mixaji joku angula akasente.
Atenga ocha asobola okubanga na teo tutuka ko wano butelevu nyo tukolera business zo zwandi agadde okubanga na tolanga omuliriza wa fomulunji mu ngeri eyo okukendeza mbyentambulo okujja waneno twakuterawo code mu nkole ya Airtel Pay obe nkole ya Momo Pay nga code zino zokozesa okusasula sente ngo sinzira wonyine woli mu dilo lyo muli mugo mu taxi wona woli nga toze wano MTN onyiga star 1015 star 3 hash Eja kusaba merchant code ya Airtel, otekemu nsavu muta, ye MTN, otekemu nsavu muta, nsavu mnya kuminemu. Kaziremu, MTN, Momo Pay, onyiga star, chukumi inkaga muta, star, satu hash. Ne kusaba code, notekemu nsavu muta, nsavu mnya kuminemu, notekako muendo kwa sente, guwanja gade, okubanga na teolanga, nebusoga wano bango otuweleza, guja kuwa gutuse. Gwaliko ya Airtel Pay, onyiga star, chukumi chinana muta, star, muenda hash. Kodi ya fea Airtel Pay ri ana musatu chinana mwe munkaga musanvu nya ana musatu chinana mwe munkaga musanvu nya joko mokubana tebo otyo oyambise enkole eyo ojja kubanga ogonde bikugondedde obulatambula kubana te ojja wano atenge minimu jo tujikola bulungi ngabo yaga
kale tukalini mukuru Lubale Andrew tulikogera ku kasera kakasinze kuba kazibu mbulambo bwo mukozi nga bakufumwire achi choice aku era akambere yoje ojigema gani otya mombera efanana ku ot neyo nga ekibuzo kino nja kibuza mami Lubale akasera ko kugoba omuntu kumulimo kabakazibu ineri gwe bagobi
ino
ayate bokoze sobulunja akasera ako nga bakubinze kumulimo osobola kubanga kai entandikwe y'obulamu obuyaka obo obuwanguzi obo obufunye because it is either way it is a difficult moment but it is a decision maker point eyokuba nti osalawo okujja mu kintu obo okutandika ekintu ekisobola okyusa obulamu bwo luberera
mu luzungu tujeta make or break kinzo ku furo wenda ulo
yes
oba waikirira yes. Down the drain.
Yes.
Buti chendi kuendoso okera kunti. Echi sere chobwe chituka.
Mm.
Olui sezira wogo inza wakoba uti nchete ngekeire bulunji. Chiri otu retirement. Aye buti tukola tutia. Echi soka omulimu mwobwe guwa guwa idewo. Nenda tuwe wale. Ebintu ebyo kuja. Mumateka. Legal battles.
Hey.
Okutola kungolina.
Obudu lizobu mala.
Omusangu obudulizo obwamaanyi eno aye eriyo oluisa abantu abaliibwa ku bwa sente ba looya aye ngezira kyandawulo kijakyuka nina mukwano gwange yankubira ku isimu ngaaliku nebuuza kubwebuuze
yes
ng'omuntu alinako obukugu mu human resource yankuba ati twalina ebizibu ku mulimo yenkolera batuuka bankoba ati bakaneetaaga bansasula emyezi esatu emberi bankoba ati ebyefiniwe bikomyawo ati nebuuza ku looya yankoba ati olina omusango
gyawawabire
bweba employer wakuwaire payment in lieu of notice
yes Obo zira cha
buti lwaki nze ndiko ba chende seno ligo bato nti mbi eja kutola kuno obutono bwosi
kuba olino tamu
nilo yani wako ba ati mukwanugo era aja kusaba yoku ati muna mpayo kwe da mafuta nendo okuba mukoti
atedukira company joli kuwabira ebisere bisinga bunje inzo okuba ni capacity okuba ni lawyer wa company
nina abakoze ababere ne misango mukoti okumala emyaka 10
aye bakatambula
aye bukaba kasente otaire mukagawa
mu myaka 10
kubalo
yatakolera bwerere
be so nze kyendi kwena nti twewale legal battles okutola ku ngolishwa
nti ensonga dange kote da dadi ulina
ekyo okubiri aha ekindi kya legal battles je tuino okwala baba kugobye eliyo okwemereza yabayo okugoba eliyo no okugoba ngobonere irala bakugobe mbutufu lwaki omale bisera n'okujambu ate olijja mu kooti
kambuze ku kino Employment Act ekirekera mukama wange okusalawo naye contract bwebeweireku okugiza obuyaka obutagiza buyaka
yes.
Wazira kimuwaliriza kusinziira ku record yange kuba nanti omulimu agundekera
be bwabanga wasaininga contract nti ya oba myaka 2 buti eri okoba nti myaka 2 yakoba ati automatic renew
mu contract
bibiri bibiri ayinza okuba ati 2 years contract renewable yaba 2 years contract with automatic renewal ebigambo byandawulo bibiri
so ekisooka
kitegeeza nti olina contract ya myaka 2 tusobola ogirenewinga
okugiza obuyaka
with renewal
yaba
ayo nti olina contract ya myaka 2 with automatic renewal bweji wako tulina okuwaka yeyindi olikubonenda yaba ayo contract ngekobyeti ya myaka 2
full stop
ezidakye bongere emyaka 2 bweji wako ayinza obutagi renewing ngozira musango kyalina okola kukwidusa nga ginatera owako
contract natera owako
kyonka olikumbona so that is what is important there am contract
so bine byo kulingirira contract mwajisoma kumberi bana mujimaleyo
butina ajja ku kintu ekindi omulimo guwoirewo kobera ku immediate family
aba wakati ya misoro cheko
aba wakati bati ya misoro akobo tubana
obuzi bwa abantu amirimo ngajiwoirewo kujja mu bala
aye
kunwa mwenge
walimo guwoirewo aya una kunchu atika indija kubusoga wanu aye ngumulimo guji
ngeka bayidindi indidi wano aye ngatija kutuka
exactly
waluwa no mchala watosola kumukobera ngo mugandi guwedde wa funuma fulumi
ati nandi kirungi nyomba okugogera ekitufu
ah na mazima
oline bwa fuluma afume
the question of time
eh
era idategera kubanga ajja kusabede nkoko
mulimu abantu mulimu abantu bayifenge je tubage mam ngabona omukobera ekyo ate ujja kutabula butabule ayo sigalo rumba town tomana wa mukobera wa piat muna ile navuayo aye ndi wanu
na rumba pakali
yogera amazima mukobera enti amina mama abana embera
amazima alikufulo we dembe
bane liyo mulimonga gubaire gukweyagaza ngoba ero funa akasente kalunji oba ero lya bulunji wevuga abana basome ngo gwarubale
ati complaining
ngabuli chimuchida ngabuti bwe guwao olina okwewumba omboire mu mbeera entuufu
ate mangu
waliwo abantu bokubera
wetunda kubeba byolina olwandika nakutunda
waliwo abantu bokubera ku mwami rubaale muli mu bota kubera nga olusi balwaire akubera mama wonga pressure dimukuba nti muna guwaire wagantu wo makerera raga tola waguno omweze mwana
yes kibanko bye
ino preparing abantu
eri abantu bolina okutegeka bona abakobera aye bo bano mukyala muba waka abaana abategeeramu olina obakobera nti bana
abaana
kubanga balina expectations nze buti abaana abange balina okunkubira eisimu dadi bwoba olikwira leeta
yokuwulira
aiwe kuba guwairewo
oba tosobola kuleeta
bajasigalanga bwoba tobajasigalanga okuba leetayo pizza
mwami rubaale otusomesezaano emirundi mingi however ku mbeera eyo lwaki tikuza baana bange mumbeera nga guliwo ne mumbeera nga guzirawo amakulu nti lwaki tukuza baana bange nga tibatayire mu life ere nga guliwo baakulanga etuba tugiire mu supermarket banonda mberenge abaalubaala alina omulimu abajja okulonda ebintu eby'ebbeeyi nga guliwo
Buguna wawo kuba tayeka mu mbere era abageje bakulira mu throughout. Nga guzirawo. Abandi kutegerekeka.
Ndi kutegera. Ndi
rwacho kuliza bana bo mu mbere iyo efanagananga we guri ere jyo kusigalawo nga teguriwo. Nga nayo kiba kikyuse twali wonja wulo.
Butumwa mimbaju kamkopera amazima. Niwe sawe. Anyole bwaona okuncho nako bati kumusala gwayongere kwa kakaini.
Eriye kichukeka.
Eriye bichuka ku. Atenda. Obala mubuti oto baso conservative again. Nebe kai obweti msada ina kasente. Aya abana. Baliotse bana kwino. Kale eriyo tugeza ku lwachi tugeza ku okolo bulunji. Era tunonye emirimu ejituwese ekitiibwa ne sente. Ekisooka buli muntu aida okubeera alina famire. Nti nenda famire yange bechi bulunji. Nekigendererwa. Aye ekikulunze kyenenda tutegeere. Nti kasita gwawo. Tugeze ku kwadija singa kino kanjiba numize kuti kino maye kanjiba kobira.
Yes.
Mukyala wange bwendira okuva India yankobe ekintu. Ati singa wali ofiire. Kyenali nino osoka kutola abaana masomero ge balimu.
Agebei.
Kubanga tiandi gasubuire.
Awali kwadija stinga.
Mutabani wange omukulu wali mp6. Yankoba ati buti oyo ndoza nandi muleseyo. Yamala P7. Aye bana abatu.
Kujia msini ya chandi wa etu yuka.
Kwaandi noniza yu kwa akasomero.
Kitu andi wa tuwa.
Akajabu timumbera yachi.
Eri wo.
Eri wo ngozira wo. Ati etu chari chitani sokundi damu wongo. Yes. Familia yu andi inambi yeku. Aye yona. Eri na badenzi da yu.
Mwamiru bali.
Buti neyo adjustment.
Adjustment si dino dikole buka.
Yes.
Eranga lwabulungi because the sent divided da tidi kaida. Embera bwe yali tini bweri. Bwe tuba tuba tupangisa ange numba ya kakaire. Twinano ne ya 25
kitufu.
Okusobola tukana ne embere yebyefuna butyeriwo
kitufu.
Bwoteka teka omuntu wa mukobera. Era kina abami mukyege nti ne omukyala bwo omuteka teka. Mukaseera kabikano. Tyo mulimo guwerewo. Yena akitegeera. Yamana nti tinga bwe kyali. Wale twagulanga kasawo kaakira 25 kasukali. Leo tujja kwira ku kiro kiro.
Chenkobye mbaju ane chokoba mboda uno okube bikalu byo. Okobye mbunjire mu town. Ayenga akavera toli kwira nako.
Omuntu
atenga wabanaza.
Omuntu ono tulikulingirira omuntu aina contract etegere ke kanti ya myaka 2 ya myaka. Eriyo mukozi gwe ba uno buno okugerya okwigalira gate leo tujja kuingira.
Yes.
Aba kajo ba mere ya lero abakola mu factory.
Oligo yogeddeko no wedduka.
Owedduka kat eriyo nonga lero lwajire bamwikirizo kuingira enjo tajja kuingira baba wanku misatu isatu ba inaina mu factory
kitufu
oyo ye ziraiteka limuyamba kukaka mukoze sono omukoze sa okumwikirizo kuingira
oyo azina
walone kano omugagga ono ya wadde example yitu
abakululwe
ali kululwe
kajo
anti kajo erane ekigambo kirichi
kajo
chize mulusoga
mere ya lero
aha
waluwono gayogeddeko wedduka na amulirating ku omukwano guba guddewo wakati muduka na suppose ngire omugagga ine bizibu bye you are eto ile Mario name to
eji etaire kusiru
tade kusiru
siru
buti oyo batukoma anti omukoze sayena oyinzo omwetaga sokole bintu aye nga kai capacity ajizi
andi chendi ko omugayiga nawe ile wozenka ali namanyo omugayiga awe ile wawo
anti buti awo
so ya wabira awe ile
ojo ko yagana nga mwene we gobe no kobe kubango jake era kuncho
ate omulimo guwe ile ubana
we
umbe umbe kutugane go wabira azira
bataire kusiru kuiduka
ya basa sula misolo
yani gojo twala buti mateka
eh
na mateka gaida kubuza anti buti
musada weyi wazira mlimo wanu
eh so buti, these are realities that we know
kubigira
tukobye tukatuka kubere kwa beka tubakobye akyekira ko weka mukobya yere wazira set
weka olumalo omukoba buti ya mutandiko
tandiko kwewumba wumba
kwewumba wumba mutandiko okulingirira expenditures daimwedi
tusale coach
landlord yoka ali kumuleta mugomba ndo zanti ne landlord
mukobera anti byanda uleri okubango ina landlord obozira landlord
katusokere ku landlord kwabe banji
landlord omutegeza
aba landlord bebanji
amani
landlord
osula mnumba ya sente
bokobera landlord
na ilala
oba ile kunjeru wao sula mnyumba ya mitu ala atano.
Atano.
Mitu ala
atano. Kwa mwini mguwa ile uo mchala mkobe ya ikiriza.
Abantu bendi dimusi muno.
Obufuru tubulete. Ayi landi rodi wano.
Abantu bendi dimusi muno. Ata sola gumikiriza
amira. Manu 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 manu.
Mwabeta landi rodi.
Anti ye na ukoba
atu. Rambu wakati muna. Zemunari
ndi kukula semente.
Kwa hile uko. Omwezo ogo
anilaelewe teka
teko furuma.
Landlord ya Jacoba. Atizena kusementi tibangu minkiriza nga njizina.
Furuma.
Furuma. So, I want the expenditures that we
need to sala.
Buti wono, ono timu mukoba au mukoba?
O mukoba. O inzo mukoba. Katase.
Mukobe mutandiko kuplaning.
Planning o kukwamu.
Kubanga, enumba toka ajisobola. Tandiko okulooza. Ndizewa, ndinjire, china wampere.
Mumbere, neno na yono. Muntu aka akozesebwa. Echindo chikasi nze kubanga chetagisa mbula mbua muntu akozesebwa. Nokufuna yuka ploti. Wazimba mwakayo manayere muzigo mlala.
Wabao.
Echindo wacho chikuru.
Ezira chindu chinuma. Nga kusula uo.
Ngo sula uo. Niwe guwao. Mujamu hali ya isusa na idodo.
Nina mnakupa bantu wano. Ntia sula muzigo mlala.
Asinga
apartment ya kakairoba
bukairo ujie
na jira. Kambawe ku experience yangi. Mbiyo kusule waka. Nganka alikuja jendie wange buti. Omwezi gwe nayingire wange. Chantu wa ilo omwezi mulambo kakasanti ndi waka. Ngiro omwezi gugu wako ngugu mkama
nina haa. Habe kajia.
Habe kajia.
Ate mtole ntono mbalando di biyabwiriri.
Kozi ndi waka. Nenga kalika karu wako kuunzi guamu.
But chewandi kozo wabuse ente wandwe wabuse vinganga wabuka.
Ede senti. Mwami mbajwe. Eda rent. Mateka mwene numba ino dibanda.
So wano mwini munga
kuhu. So bila biatu koba ambu.
Yana iteka yena limprotecting.
Mwene numba haba andabubi. Haba andabubi. Ede senti. Alino dibanda. Dide.
Exactly.
Endogera yechiri kumwene. Aye zira landlord. Alina kubanda na iwoyo.
So landlord tumukobie. Omucha ala ikiriza guwe ireo tulukuli ya bufuru.
Aye ni landlord mumukobie.
Landlord mumukobie. Landlord mumukoba exit plan. Wa mukwani muna.
Tia mupayo.
Oda kungu mikiriza angamu.
Mumukobie rembere eriwo. Muplaningi. Oba asasula yo mwezi mlala na ugula yo.
Osasule.
Ofrumi.
Oetegeki.
Oje wosoma.
Mwami rubale chendi di mumulimo kuwao. Echikasi nze kuba chikulu mubiona biona. Izo kuikirize mbele eriwo.
Aha. Aba singa tulivinga mudinayo.
Mudinayo. Aye ikirizanti akalimo kajire.
Nechindi ze wambaji wakaya ukukero kubevikalu.
Webikalu.
Kuida mbuso
akalimo kajire. Aye inga.
Mwazira.
Chichi chetu iza.
Mudinayo.
Kalimo kajire.
Chichi chetu iza. Osarewo
mwami rubale ne mwami anyole nze kubiye kikalu kyange ndidi mu town kupala apala nyango musada eri abasigale ka ko muri mugwa wawo yasigala mbuliri
echo tichi wagirayi rwachi olino kuva mu dinayo
kwa mwami anyola akera wano buli doku radio wano ngayigula wo muzinda bana isituka
situka
wairozira muri mu situko yingire town aye guwe irewo
no chitufu bo ulira ntero okulizo mwami ono Umu Amerika umweta Steve Harvey. Alina show yenyunji. Kunumiza kujemvu dewai. Yona kunumiza ati. Yabo na abo na inaye riyo gaya ya mbirangai simu. Bulisa wa yuku minanda ya kuba. Wake up Steve, wake up.
Situka.
You can't make money when you're in bed. Chandidu kiza. Numu so mesanzi ya chinkoba angachino. At don't stay in bed unless you can make money in bed. Tosigala mchitanda kodingo solo kwa sente
mchitanda.
Mchitanda.
So,
dinayo, lwachi toto ina kusigala mdinayo, chintu wechikulu chirala.
Yes.
Olino kuvamu, otandiko, kulivinga life, ntiputinzira mlimo, nko zentia. Bo sigala mdinayo, toja kunonya mlimo. Naba na kuwa olusi baidao kubisako mlimo.
Wankomela kumiku wano jange.
Elia, vota inza.
Mwami Rubale, there are two things. Ono, yes. Gweba sasu ilo notisi, na kasimo kekona kona kafini, niba naba retire inze.
Yes.
After clocking the retirement age. The money dofu niengo maze okuva kumlimo ogwo. Ti nunji da kutandika sasani zao.
Awe, ndi kuida. Kumani, next issue jenjo ugemako.
Mm.
And you need to invest in that with a low Risk Ventures.
Era mu M7 yabadde asiibula bannamaje juzi. Yagaita mugenda mbya Golodi batera nnyo okubatayiza.
Bagenda babba.
Mugenda mu Golodi ne mugenda mu kupangisa amayumba n'ogula ekizimbe nga kino kiri mu busoga wano.
Yes.
N'otekawo sente zo kanotanga kubanja buli mwezi mitwalo nga abiri abiri nagamba ezo ziyingiza kitono. Genda mu mitwe bitandikira era yabayiziza mbya kulima.
Kulima.
Naga nti olunda enkoko zo omwaka okola bwoti ne bwoti. Museveni buli wabadde afumye bamaje.
The danger eyogeme sente dino waditandikira ku ebintu byoli kuloza anti bakusomeiremu and abasome ba planning nga bayidawo
ba motivational speaker kasto
funa sente nga baboneka
ba motivational speaker
lubale nze ndi driver
sente taxi circle
good ka elfa buli na kunda kuleta
nda kulengwa mtu aleta aba pikipiki ne baji
mangu ino mugire mu bondi
nze muze
na kubona oli ne chisa I won't permit
buli munda kumutwala mtu
kabajaji kabajaji omutwala mtu alikuja kuingira Obo kali ya weiduka ina ya kusomera.
Awari real estate ni bajia
weiduka. Kodi tisobole okutunda mataka. Tuagati matemamu. Tuakuwa anga senti.
Mwami anyolo gami enti. Techisa anye kuzisa asanyi zao.
Sentezo. Soko vere omuntu omokakamu. Because sente ereta temperature.
Sente ngeri musa okaka.
Ereta temperature.
Okakara.
Andi wefuge. Wefuge.
Omukade rukaga.
Wefuge.
Uwa waderweru. Agumikrize.
Wefuge.
Butika mkomele changu.
Mm.
Ena kudu notu now what we call unit trust.
Yes.
Unit trust.
Mm.
Otereka sente awantu.
Awantu eh.
Dakwa sent. Kolera magoba buliruna.
Mm. Iliyo mkuu anogwango na kunumiza yes. ako.
Unit trust.
Yage ma 500 million shillings, milioni 5. Mm. Yadua banka andala.
Mm.
Buli mwezi banka emukanugira aliyoti ni ifafu na msala. Yeah. Exactly. Is it 5 something?
Mm.
But unit trust here no, it is different from a normal account.
Normal account, yeah.
Mm.
Bofuna sent, bobofuna ka sente ngaka.
Ngakawera.
Eyo edoni ni de Twitter. Ventures edili low risk.
Low risk ventures, yes.
Mm-hmm.
Ta sente yo, dinzo kuwa, nina mkwano gwange, yafuna akasente ka NSSF. Tuketa midterm, yao
midterm investment, neta. Yes.
Yageme milioni nsanvu.
Mm-hmm.
Yadita unit trust.
Yes.
Aka alino omulimo.
Kaliwo ayi wali kajako langa kusente.
Buli lunaku.
Mm.
Unit trust mukole mitwalo ebiri n'enkumina.
Buli lunaku.
Buli lunaku.
Buli lunaku.
Ebiri n'enkumina.
Aye diredirio.
Diredirio.
Ne dirikuza. Dirikuza lebiri
mu mwezi.
Ebiri n'enkumina. Aina
mitwalo gensanvu n'ebiri.
We bale ino.
Mwezi gwe kastagu wako.
Ne dolo risk ventures.
Mm.
Tindi sasula sente ni njino. Kwanga imagine atere bukaire bwensanvu bona bona butye ime.
Omomulimu those are what badeta batedo. Under unit trust baba guzechi aba guze
treasury bills.
Treasury bills yes
and bonds.
And bonds yes.
Eh nebi ebintu bye ba investing am ate bili clean. Aye to avoiding zeriyo bine
mu masimu. Mwamiruba
abajiwa mukugula ku masimu.
Simanyi ta kusera
ku
Bitcoin, Bitcoin ebyo export trading biche
ebyo.
Mwamiruba ale mwogeere ku bantu abo unity whatever byoyogeddeko. Byabasoma eriyo musaada. Nyeze tu omufano wa iguru
tiwe taga kusoma mwami mbaju
ndikuwa omufano gwa abantu nga abafuna eninji no muntu nga abairafu nanto notono mwami anyola azinze wana ebintu akwaire milioni doina
yes
kya muna itukusibuire busogato kasola kuba niwe
unit trust etandikira ku mitwalo 10
10 yotayo
10
aye ndi wenje okuta kuba bale bala
no. Munangu trust ja kampobere
ngaba kusibwire naka center amaulirago gangu okufurumanti mu okidinga anyole busogano ya video aye mwiru ya muwaire milioni 10 abajjo okukutayiza munjira ngo kaina kutoka uona abategeera muli ababanji ino
anti chova tuli ku radio ano tuli bakobera ndi tulirisabo kole ekintu ekijota sa sente dino kastanga wa ngabwe mukobi osu wirira
taguze kawo
okwe wa lokusu wirira nze mukwano
gwango no ya mpenko
ni weage maka sente yanumi yaku ngamazo okata mu unit trust kale ni bana bali bali mbaza
tebategeera
bwanafuna yo
akanda nyuma akanda nyuma kasa tokolanga kada nyuma Nalina mwegomba kofiga ye
Anti nga mukaga
Nga mukaga abantu be makanga
yes,
Makanga musenta Musenta yes. Ndi kujao nze Juma Mulokole ndi kujao Ne David Rutaro
Uno abavuli Juma Mulokole nga mukaga tujao Then nga musambu
Nga musambu tugenda kubera ku Grand Paz Garden e Bugembe
Yes
Opposite Cathedral
Yes tugenda kujao live wona wona Then kwe tupao nga kuminabili
Nga kuminabili tumaizene kagum Kagumba mchisawe
e, Kagumba mchisawe Mconcert live in concert
Biwagidwa Pants Foundation Echongere chigizwe minimejomu tuwe wachitaka
UTN promotion is back to Sako Triple Binance at 27 concert
Wele yopala mbayu na malaku
Sekadenga satu ogwa munana Omwana wamwe Triple Binance Rawuze miaka abiri mu musambu Azatu digize Mu NV40 Look at the hotel Iganga Tudani kida baba Etiba ni chakukwa na memvu Uwe ina nanati mekuwa ibiri Bakasi nukuru nubawa kogela Uwe bango wakubendo uwe fete Mujetu muwagire Ati ye wafe Aba imbi banji nima komedia Nizibamu uwele kende Kugambia Igena kubela ndongo kundongo Ruima na komedi Ngo kuingira mituwale ibiri Emeze mituwala asatu Goldi ya mituwala atano Panange bigena kunyuma Kuti Meta fena tuweyo Sete denga asatu August When we fought look at the hotel Iganga Triple virus at 27 concert Ngabata ire mwesente
Chenda katone Zamukaga. Busoga 1 FM. Umoyo gwa Busoga.
Bakagwa, tuogele kukuivutiriri mukagwa. Ii, mchiuli ilevulunji. Reiko Cubes ku string. Aliwa no kugonza mfumba yo. No kuongela mwabu uomi. Reiko Cubes wabu uomobulunji boidi. Butibu terewa walala mukasaketi kalala. Sikabuga abusike. Oyuze, umementuleka Reiko Cube. Kalala kukalala. Akalungibu obulunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mubulunji. Karena akasiru kutaivuti mwifu. Fumbiro lio. Funa Reiko Cubes ku string. Kuiduka lio na lio nerikuli okumpi. Uwomese mere yobulikisira. Reiko Cubes ku string. Echirunge chabulikisira.
Omoto kukuluma. Musuda magulo. Obo uliromu liromu mbili gongolamba ilowile. Obo ukulumu eningo. Mubulezi wa chokomel. Buongera amani mbasirikale bombiri kwa. Barwani sendo ele dikuluma. Nedo. Edienzo kukosovula mwa. Chokomel. Yaka kasiwa National Drug Authority. Iwamu etaga. Mwagane mudifama. Masi ni maduka gatundo bolezi mwi wanga liona liona ate iwalu mwa maino uli isalu ilo lala butaye kinogo gweweche changagasa nalala amaina agaguba oba agagalimu evituli evivu na eviru manga wose ni evivu amulu sai sai uba ngu na kanwa sene sanena habu mouthwash toja kwa indusa we wala abafere batakuguza kapa mkutia ngujeta kamyo kakasanga ogula nana mwene kima kuguza chifana na nana obolezi choko melo habu medicine ni nana habu Mouthwash, buona buona buaka kasima National Drug Authority. Elango buaka na mudi pharmacy ni maduka gatundo walezi mwi wanga liona liona.
Aba kukumu kujanja bisedegala liyo utonde. Aba Better Life Herbal Research Center. Bakulete dobu janja bi kwemu na Uganda. Kondwade zolo wa zanti zalima. Omuli pressure. Ausas. Endwade zita wanyaba chala. Ebizimba kunabana. Aba chala abarumizi wenseke. Olimuami ngofu isiza kumukumu. Onafuye manyi go utonde. Obofu isiza mkapira. Prostate zagazi wa mubami. Mwabaina endwade ya allergy. Nyingo ne migonge jiruma. Chifube chita kutuka. Tewesima kondwade kujifula yiyo. Weyune Better Life. Basangi wa kukachi road. Kuchisacha muka market. Omari rogo kubiri. Mchibuga jinja. Elango kumanyebi singa wu. Pakumira ku 0-0-0-0. Nsanfu mu musanfu. Chenda mutano. Abiri mubiri. Oba 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- tubere beta. Tunonereze songa okuva yetandikira paka yebiwera wano mu program Olutindo Da Bridge.
Kale Olutindo Da Bridge minaifali tuliriza bali kubanga okalini fetu ine dachi kaibiri donka tulikunzika aye twegeere kumukozi akasera akazibwe kakutuka ku ngo mulimo guweirewo kichokola kana mukumagezi gebali kuwa erage bali twa twena twena kubanga we all candidates of mulimo okubula lero gwinzo okubawo encho gwachu kam abantu bakosibwa ino COVID-19 baira ku mirimo nga tijikaliwo abantu bakoseibwa policies katingene ya USAID yebaigala companies digairwa mu Uganda but what happens immediately after okufuna ekigambo nti
wazirabu timulimo okolachi. That is what we are handling. Katuunzike mwami rubali.
Katuunzika eri ebintu byetwetaaga. Ochisoka kasta umulimo guwao. Oino kwa updatinga CV yo. Oboli eri ku LinkedIn. George pano beatinge. Because there could be an opportunity there.
Yes.
Then echindi tandika okukolachi. Okunoonya kai. Kobera kwa baino bosubira anti kobera kwa nyolo timuna. Gwa waire waye bwemba mwetaga yo ku presenter zena andi wano.
Sobolo okukola.
Sobolo okola.
Yes.
Ate olino okuba butinga ne expectations do dika muku.
Mhm.
Rubale bwemba mbere mfuna milioni 5. Ai bwebayo mulimo gwe ibiri.
Ido okole.
Kolo go tandikirawo. Kisinga kayo kuba ngozi
ngairala. Masoba ilikuwa adjusting wala mubo okutuka msente ntontono.
Then keeping tabs network na abantu abalina connections.
Yes.
Tobe kutula kubwe kutule. Abobuti na abalina emirimo. Nze tisola kube sembeleza. Oluisi na inzo kubera atimuna. Waluo kwa opening.
Kano.
Ida tubone. Eri emi kwa aneji inzo kuyamba. Eri emi kwa aneji ijido kukirira mbuzibu. Then looking tandika nokulingira ku emirimo Louis jetweta part time freelance
so lojana akubau kucheyao na avai
wakubai kucheyo bakuwa yabiri